Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imboni imvano yo kuri wa gatandatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 2018. Kubera ko abantu benshi batwandikiye ku biganiro bibiri twabagejejeho mu cyumweru gishize n'icyakibanjirije, byabaye ngombwa ko dukora ikiganiro cya gatatu ku magambo yavugiwe i Kabgayi na Dogiteri Jean Damascene Bizimana, umunyamabanga mukuru w'akanama k'u Rwanda gashinzwe kurwanya genocide CNRG, ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Mu muhango wabereye aho i Kabgayi wo kwibuka ku nshuro ya 24 genocide ibaye mu Rwanda, Dr. Jean Damascene Bizimana yatunze agatoki inyandiko impirimbanyi z'abahutu zise manifeste y'abahutu, ko ariyo ntandaro ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Bizimana yavuze ko itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu mu 1957, umunsi manifeste y'abahutu yasohokeye, igomba gufatwa ko ariyo ntandaro ya genocide yakozwe mu Rwanda muri 1994. Ayo magambo yateje impaka ku batemeranya n'ibyo yavuze. Nubwo Dr. Jean Damascene Bizimana atitabiriye ubutumire bwacu muri icyo kiganiro, twashoboye guhuza Boniface Benzinge wari umusushefu wo mu Kabagari mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu myaka za 56 kugeza muri 59, Faustin Twagiramungu inararibonye muri politiki y'u Rwanda akaba ari mu bashinze ishyaka MDR leta y'u Rwanda imaze kwemera amashyaka menshi muri 91, ndetse akaba yaranabaye ministre w'intebe wa leta ya mbere yiswe leta y'umwe bw'igihugu yashinzwe nyuma ya genocide muri 94. Hamwe rero na Jean-Marie Vianney Ndagijimana wakoze akazi kanyuranye muri leta y'u Rwanda mbere na nyuma ya genocide, ubu akaba amaze kwandika ibitabo bibiri ku Rwanda, ndetse akaba akuriye umuryango Ibuka Bose Rengera Bose uharanira kwibuka abantu bose bazize genocide yo mu Rwanda muri 94. Undi waduhaye ikiganiro ni Antoine Mugesera, wabaye umusenateri akaba no mu nama nkuru y'ishyaka rya FPR Inkotanyi, ubu akaba yaragiye mu kiruhuko cyo mu zabukuru. Nyuma yaho rero benshi baratwandikiye bifuza ko twavugisha abashakashatsi cyangwa abize iby'amateka kugira ngo batubwire icyo amateka yanditse avuga. Twashoboye kubona bamwe muri bo muri kino kiganiro mugiye kugezwaho na Ferenga Kwaya.
Gauza miryango ye ni BBC, hey ni BBC. Gauza miryango ye burya ni BBC nibyo.
Reka rero mbanze mfungura gaseke mbere yuko abatwumviriza bumva icyo twabateguriye. Reka mbanze mbabwire abo turi kumwe, ndabareka bivuge. Mere Ituruze.
Nitwa Luriani Wizeyimana, nkomoka ahitwaga kera komine Nyaruhengeri muri Butare, nkaba narakoze universite ma diplome menshi kugezaho nkora ni diplome bita habilitation ya dirige de recherche mu Fransa kugira ngo ube profeseri. Ariko mbere yaho nigishije muri Nyakinama mu Ruhengeri kuva 81 kugeza 94 duhunga. Kugira ngo ibyo nanditse byinshi ku Rwanda, nanditse ku byerekeye demokarasi, nanditse ndetse no ku bintu nyine birebana n'ukuntu Abanyarwanda bajya hamwe bakaganira ndetse bagasubira mu byabo ku buryo bibateranya biba bike. Kugira ngo ni ibyo byaba bihagije hari.
Aho mu Bufaransa kandi turi kumwe na mugenzi wawe iparire, kanawe tumuha umwanya yivuge.
Je ni Dr. Yankurije Iner, ndi Dr. muri droit public.
Ngo ni by'amategeko?
Ni amategeko ngengabihugu. Kugira ngo mbone Dr. nakoze ubushakashatsi teze bwitwa le contentieux international dans les pays inter la crise d'Afrique. Ni ukuvuga urwunge rw'ibyaha byibasiye inyokomuntu byabaye mu bihugu bita ibihugu biri rwagati mu biyaga bigari, burya tuba dushatse kuvuga Ubugande, tukavuga u Rwanda, tukavuga u Burundi na Repubulika na Demokarasi ya Congo. Donc ndi docteur muri droit, hanyuma nkagira masters diplome kicu cya kabiri cya kaminuza muri sciences politiques byitwa international affairs. les affaires internationales nanone c'est neza ibirebana n'imihindagurikire y'ikirere changement climatique yari diplome y'ikinyabibiri niko bayita double spécialité hanyuma nkanda spécialité ku niveau na terrorisme n'ukuvuga iterabwoba ndetse n'ibirebana n'ibihugu byo mu burasirazwa hagati nanone c'est neza ibirebana na droit public naho n'ukuvuga amategeko ngenga bihugu nkuru bushakashatsi ku mpamvu zituma ibihugu n'abategetsi bo mu karere k'ibiyaga bigari bikoresha igifaransa n'ukuvuga u Rwanda Burundi Republika Demokarasiya ya Kongo bahora buri gihe basubira mu itegeko nshinga ubutitsa no kumenya niba iryo subiramo ry'itegeko nshinga rijyana kuri demokarasi
ariko kubyerekeranye na kino kiganiro hari ibyo wanditse bijyanye na manifeste y'abahutu ndetse no kubyaha by'abasinyokomuntu
ariko nkuko nababwiye ndi umunyamateka ndi umunyamategeko nize ibyaha by'abasinyokomuntu byabaye muri kariya karere kuva ibihugu bikimara kubona ubwigenge hanyuma indangamatwara y'abahutu nayo yinjira mu rwunge rw'amateka yabaye icyo gihe ni ukuvuga hagana neza mu mwaka w'1960 cyangwa se habanziriza gatoya n'ibindi byaha byakurikiyeho iyicwa ry'abatutsi muri za 60 ukagera wenda mu rwego rwo mu Rwanda tuvuge n'ibindi byaha byakozwe muri za 1993 muri za 1990 na genocide yakorewe abatutsi mu gihe cy'1994 ubu kagera mu Burundi muri iyo myaka yose ibyo byose nabikozeho specialist kandi nabinonose neza ndetse no mu Bugande na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Tuve ku mugabane w'Uburayi rero tujye muri Canada. Utawareka nawe tumu umwanya yibwire abatwumva.
Murakoze Felin, ndi Jean-Claude Ngabonziza, ndi utawa muri Canada. Aba ndi umunyamakuru magara kinyamakuru gatolika kitwa Goliath. Muri Canada hano nize cyo cyangire cya mashuri cyo muri université ishami ryita communication. Hanyuma nimero yanjye ni kuzo muri sciences politiques. Kuri kira kibazo hari inyandiko nakozeho ubushakashatsi bujyanye n'ibyo yatubajije inyandiko yanjye yasohotse igihe twizaga itsembabwoko ku nshuro ya 20 icyo gihe niba nagize umwanya uhagize wo gusura amateka y'u Rwanda no kumva bira ibibazo nkabicukumbura inyandiko yasohotse mu kinyamakuru Goliath Magazine nomero 1956 inyandiko ndende icukumbuye yitwa Rwanda L'autre choix. Rero nagize umwanya uhagije wo gusura muri amateka mu kunonosora kiriya kibazo nkaba numva mfite ibyo nagezeho nabonye byinshi yagira icyo byungura abakurikiye kiriya kiganiro. Murakoze.
Uvuze itsembabwoko ubivuze ubishaka cyangwa washatse kuvuga genocide?
Ndavuga genocide.
Ikibazo cya mbere ndagihera kuri Uwizeyimana Laurien. Bwana Laurien, waratwandikiye urimo uravuga ngo hari ibintu byinshi ushobora kuvuga muri kiriya kiganiro twagiranye hagati ya Twagiramungu, Benzinge, Mugesera, Antoine na Jean-Marie Vianney ndagije Imana. Uti ni byiza yuko mwababajije ariko numva mwakagombye kubaza n'abantu bo muri université bo muri kaminuza nuko bera iki wifuzaga ko twabikora gutyo
yewe impamvu yatumye mbivuga gutyo nuko ureba ugasanga bari amwabajije abenshi na bari muri politiki yego n'izi université barasomye barabizi ariko nanone burya uri muri université hari akantu ashobora kongeraho nubwo atari byo buri gihe ni umuntu wagumye kuba utabogama kandi mu bintu nka biriya kugira ngo tubivugane neza nuko uvuga icyo utekereza ariko cyane cyane ukagerageza kwemera icyabaye ukareba impamvu udahakana ko bitabaye kandi byarabaye.
Ubwo muri make uko mbyumvishe tugiye kuvugana nawe nk'umuntu utabogamye
niko byagombye burya rero nta kutabogama ntibibaho ariko rero nanone ntabwo nshobora guhakana ko niba abasaza b'Inyanza baranditse urupapuro sinshobora kuvuga ngo nta rwanditswe ngo bararuhinye
none rero tubwire muri make wowe mu bushakashatsi wakoze ugereranyije na biriya wumvise wowe mu bushakashatsi wakoze ubona ibyo bavuza biri byo nibihe ibyo bavuze bitari byo nibihe
icya mbere nashaka kuvuga ukuvuga kuri Damascene kuko niwe wabivuze urumva niwe ntandaro ya biriya bintu namuvugaho byinshi
gerageza kuvuga ibyo washobora guhina
iyo nashobora guhina nuko Damascene twabanye imyaka myinshi anituze n'umuntu ushaka ko umuntu uri hanze wese utayobotse ya Kigali bamushyaho jenoside kandi akabikora ku buryo mbese nta bimenyetso nta ki kubera ko mu Rwanda ubu ngubu twese tuzi ko icyo kirego ari simusiga ahubwo araho hari umuntu bareze hano mu Rwanda ahubwo hari umuntu bareze hano mu Faransa aba Faransa basanga ibyo ba dosiye nta kirimo noneho Damascene aravuga ati uwo muntu nimba mubona ibimenyetso twabahaye bidahagije nimuwe mumufunze dushaka ibindi urumva rero umuntu ubwo atyo kandi avuga ko ari dogiteri ye iyo doktora ye numva atariyo
ariko ndumva urimo urajya ku buzima bwe aho kujya ku byo yavuze we yavuze kuri manifeste y'abahutu avuga yuko we abona yuko ari nk'intangiriro ya genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane
yego ariko rero ubwo barakwereka umuntu uwo ari we kuko deja icyo gihe uhita wumva ko wabivuze hariho ikintu ushobora kumutekerezaho
ariko urimo uramureba nka we kandi nyamara yaraje avugira kariya kanama k'igihugu gashinzwe kurwanya jenoside CNRG ntumurebe nk'umuntu we yavuze mu izina ry'abahagarariye
uzatandukanya umuntu se n'ibyo akora ntibishoboka ubwo rero ariko ibyo ntabwo ariho ntabwo ariyo ufite uravuga ukuri ntabwo ariyo sije y'iyi ntuza ariko rero nanone njye nashaka kubumvisha ko uwo muntu ibyo avuze nubwo afite akazi gakomeye ibyo avuze yewe mbanza kubishira amakenga ariko niko bavuga mu kinyarwanda ko usigaye tukivuga nabi
ibyo yavuze urabyemera urabyemera cyangwa ubyemera
namwira kandi nkubwira se nyine ko ntabyemera na busa
aha ni kubera icyo utabyemera rero
ni ukubera ko dabo cya mbere nuko ari umuntu nzi ushobora kuba yavuga ibintu tahashingiye na busa ubwo rero noneho nimba uvuga ukuntu navuga ko ibyo yavuze atari byo ni ukujya kuri iyo ntuze nyine kuri izo nyandiko
naho nagira ngo tujye
cyane iyo nyandiko rero yanditswe ariko habaye ibintu byinshi urumva bavuze ko habaye ibintu byinshi mbere y'intuzi yuko bigira hariya abahutu nyine bari baragatoye hari amatora yabaye muri 1953 ubwo hari muraza kwisubiramo ariko uko byagenze nuko he byagendaga abatoye kuri nivo ya mbere y'ubusushe byagendaga neza nuko bigira hejuru nta muhutu usigayemo
mu basushefu muri 1953 uvuze ko nta muhutu wasigayemo
hasi batoraga bakurikije kuri sheshuri noneho bagatora nivo ya kabiri kuri teritwari nyuma bakazaza gutora abazajya n'umuntu uze muri kongo ibyo bitaga inama nkuru y'igihugu ubwo rero nta urebye imibare yo nk'imba ari byo ushaka nko mu 59 hari amashefuri 45 hari abiri adafite uyarimo muri abo bose nta muhutu n'umwe warimo amasushefuri yari 559 hari abahutu 10 mu kuvuga 2% na 2 ntibigeraho ubwo rero Mugesera yaravugaga ngo ni 13 ntabwo 13 ni rimwe n'ibice 7 none biratangira biracyuha
hagati aho ngaho kubera ko wowe ibyo uvuze n'ibyo Mugesera avuga cyangwa ibyo Benzinge avuga ndetse navuga na Bizimana watubwira wowe ibingibi uvuze byanditse hehe urabivuga ubishingira kuki
yewe byanditse hose mu nyandiko ari inyandiko mbese nakubwira ngo iki hose ntawe bitari
waduha nk'urugero ukatubwira uti byanditse aha n'aha n'aha
nuko ibyo ngibyo bitari très disponible ibintu umuntu wari sushe ntabwo ari sushe yari guverineri wa teri bamwitaga gukira wandi wanditse ibya yakoze ntuze byo ibyahise byose 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 mu ntuze muri 5859 6661 nk'ibyo birimo uzarebe kwa witwa Rentgens uzabisangamo
ubwo ni Rentgens uvuze uyu nguye w'umubiri
Rentgens yeuriya w'umubiri bo nange nabyanditse ko nange ndabifite nyine ariko nange ngo sije wabibaze n'abana naribagaho babaga babyanditse nyine
uwo mugovernere ni Jean Paul Harua
oya ntabwo ari uwo nguwo nuko ubwo nibwo bitangiye gushyuha nyine ibinyamakuru hari kinyamateka hari icyo bita Galami hari Soma hari Tango Vod Afrique munyangaje ukayibanza n'abandi bandikagamo bavuga ibyo bibazo nyine noneho bibonye bicyushe gutyo aba bari muri Conseil Supérieur du Pays bandika ikintu cyitwaga mise au point iyo mise au point rero yisomye ikibazo cyo kuvuga ngo abanyarwanda tubaye hakirimo na busa baravuga bati nimuduhe imishahara nk'iy'abazungu mudufate nk'uko abazungu mufashwe muradusuzugura nta kindi
iyo mise au point warayisomye
ntambwira
kuri muravuga ibintu bitandukanye nibyo Benzinge ndetse na Mugesera batubwiye
Mugesera ntabwo yigeze avuga ko ba nibyo yavuga nibyo yavuze nyine ko bashakaga ko babaha babubaha nibyo Mugesera yavuze
ariko yanavugaga ko bo bifuzaga yuko ibintu bihinduka hanyuma abantu baracinyizwe cyangwa se bari baratswe ubutegetsi nabo bagashyirwamo
aravuga ko bakaga independence bavuga kandi Rwanda bakaga independence baravugaga bati tumigira imyanya nk'iyanyu ubundi mutangire mudutegure tuza kuko bari byari bya bitaga tutele amaherezo uzaba independence mutangire mudutegure buhoro buhoro tuzagira nibyo
ubwigenge nibwo bashakaga
yari kubatavuga ako kanya buhoro buhoro atari ku cyambere bakomeyeho nuko babubaha bakabafata nk'abatetsi b'abazungu mbese ushatse nayo ikohereza iyo tekste rwose ziri hose ntaho zitari bo bamaze kubyandika nibwo abahutu banditse iriya manifeste iyo manifeste uyisomye nta kintu cyo kurwanya ubwoko burimo kuravuga bati abahutu ntabwo bafite imyanya ikwiriye n'uko bangana tugomba kuringaniza imyanya ku buryo umuntu abona umwanya abonye ari mu mashuri kuko amashuri cyane cyane nicyo byateraga hejuru umwanya umuntu abonye nkariya mu butetsi barebe ushoboye ntibavuge ngo uyavutse atya ahubwo baravuga bati ntabwo dushaka kayibana cyangwa n'abandi bari kumwe bakoresheje za terme bavuga bati ntabwo dushaka bantuize la uwo nabihamikize donc ntabwo dushaka ko abahutu baba bonyine nkuko byari bimeze mbere ubyanditse rwose ibyo ngibyo usibye ko bakubitamo na karatini gake urumva na abenshi bize mu nyakibanda nta hantu na hamwe ushobora gusanga bavuga bati tuvangura moko
nta hantu bavuga ngo igihugu n'icy'abahutu kigomba gusubizwa abahutu
nta na hamwe rwose ibyo bintu nibizimana ubihimba
tujye no muri Canada Jean-Claude Ngabonziza nawe wumvisha ibyo Laurien Uwizeyimana avuze wakoze ubushakashatsi nawe kuri ibi bintu watubwira ukurikije ibyo avuze nibyo wumvise mu kiganiro ndetse n'ibiganiro bibiri byashize
yego Laurien namukurikiye cyane haraho ibyo avuga ntabyemeranywa nawe kuko amastatistiki ya matora yabaye mu 53 arahari ahantu hose nkuru yivuze nange nayanditseho ushatse naguha imibare icyo gihe koko hari hagamijemo ibice bitandukanye nko mu cyiciro cy'ibanze iyo bitaga college electoral de base abahutu bari 58 n'ibice 58 ku ijana hanyuma abatutsi bari 41 n'ibice 40 ku ijana aho ngaho ni mu cyiciro cy'ibanze witaga college electoral de base muri conseil za sous-chefferie abahutu bari 57 n'ibice 65 ku ijana abatutsi ari 42 n'ibice 30 ku ijana byagera muri conseil ya sous-chefferie abahutu bari 11 n'ibice 40 abatutsi ari 88 n'ibice 60 hanyuma muri conseil ya territoire abahutu bari 9 n'ibice 30 hanyuma abatutsi ari 90 n'ibice 70 hanyuma muri conseil supérieur y'igihugu abahutu bari 9 n'ibice 40 abatutsi ari 90 n'ibice 30 kwijana ikigaragara rero umuntu yitegereje ibibari nuko uko byagendaga bizamuka mu nzego z'ibanze hari harimo abahutu bari benshi bategekaga uko bizamuka noneho abatutsi bakagenda ari bo benshi ikindi kintu umuntu yakuramo nuko aya matora y'amatora ya mbere yabaye muri 53 bigaragara yuko nk'abantu bari basanzwe ari abatware batorwaga ku buryo bworoshye n'icyo umuntu yabasha kubona ariko ikigaragara nuko ari abahutu ari abatutsi bose bari bari mu butegetsi nk'uko bigaragara mu byavuye muri amatora ya 53 arahavuga ibiri byo nuko mu nyandiko za mbere kuko ntabwo bazagamo ikibazo cy'amoko ntabwo bavugaga yuko abahutu ari baruta abandi niko koko MDR yatangiye MDR itangira bwa mbere bagitangira bavugiraga rubanda rugufi bavugira abantu bose ariko igice cyari kirimo nuko bari batangiye kureba ibibazo by'u Rwanda bakabirebera mu ndorerwamo y'amoko aho niho bari batandukaniye n'ubutegetsi bwari buriho bagerageza kureba ibibazo muri rusange bukabyumva ariko ubwo ntabwo bumvaga ko bwabikemura buciye mu ndorerwamo y'amoko MDR kibazanye nuko bo bumvaga yuko ikibazo cyakemurwa biciye mu ndorerwamo y'amoko naho ngaho ipfundo ryatangiriye
ngira ngo saha ngaha uvuga ngo baje kongeraho parme hutu mu nyandiko wanyandikiye
batangira bwa mbere kuko bavugaga MDR ariko uko gutana babigira ubwoko nibwo bongeyeho nyine akajambo ka parme hutu nyuma rwose MDR isa naho yibagirana ishyaka risigaye ryitwa parme hutu icyo gihe uko byagiye bihinduka none ishyaka ryahindutse ryaje kuza kujya mu ndorerwamo y'amoko cyane cyane ubona ko bibanda ku bwoko bw'abahutu
reka twumve noneho Hilaire yankurije wowe wakomeje kumva yaba Laurien Uwizeyimana ndetse na Jean-Claude Ngabonziza uko babisobanuye wumvisha ijambo rya Bizimana Jean Damascene n'abatumire bacu mu biganiro bishize wowe ibingibi bivugaho iki
nagira ngo mbanze mpresente Jean Damascene Bizimana kuko ni umuntu ukomeye ku bintu birebana na jenoside yakorewe abatutsi kubera ko yayikozeho ubushakashatsi hanyuma akaba yaragiye afata n'imyanya ikomeye le poste cle ku birebana na kiriya kibazo Jean Damascene Bizimana ni umuntu wize siyanse nyinshi harimo teoloji na filozofi yarabyiza abifite n'ubumenyi hanyuma yanabonye doktora muri duruwa ngindi nibyo yanditse n'umuhanga hari yinjiye mu kibazo cyane cyane n'umuntu watweretse uruhare rwo gusenya ubwoko bw'abatutsi ukoresheje gufata abagore ku ngufu iyo nyandiko yayanditse isobanutse neza cyane yerekana uburyo abantu bashakaga gusenya ubwoko bw'abatutsi bakoresheje igitsina gufata abagore ku ngufu wenda icyo namunengaho ni approach yakoresheje hariya ikabwayi iri ya approach yakoresheje ntabwo ari approach y'umunyamategeko kandi avuga icyaha gikomeye cyane agashaka no kukigereka ku bantu badasuka kukigereka yagerageje gukora ibyo bita lien causal yashatse kwerekana ko jenoside yakorewe abatutsi yatangiriye ikabwayi ariko biriya bintu ntabwo umunyamategeko yabyemera ni uburyo bwa na approach filozofiko muri filozofiko bakunda gushaka ko ikintu gifite impamvu yagiteye ariko mu mategeko nubwo ziriya mpamvu zakwemerwa ntabwo ari impamvu zihanwa n'amategeko mpuzamahanga le droit international pénal
ariko se izo mpamvu urazemera
reka ngaruke kuri police brief nayo nyisobanure iyo manifeste icyo yavugaga kuko muri rusange ikintu yavugaga ntabwo ari icyaha muri make sinemeranywa nawe yuko yavuga yuko iriya manifeste niwe dosenteze yaba ari urupapuro rwica ntabwo ari byo
ngo bitubwire rero wowe warayisomye iravuga iki
ruriya rupapuro nagira ngo we ashaka kubita ko ari acte fondamentale ari igikorwa gishinga MDR parmi hutu ni ibintu bitari byo rero urupapuro rwasohotse mu gihumbi kimwe magana cyenda 57 rwanditswe na intelligence ya ni abantu basa naho ari imiti cyangwa abanyabwenge bashaka kwerekana gusa yuko mu Rwanda hari harimo ubusumbane yuko nyine nk'ibyo mwavugaga ko mu rwego rw'imibereho myiza abaturage gutanga social advantages gufasha abantu biriya byo gutanga amashuri ibintu byo guha abantu indoriye no gufasha abantu abahutu bari hanze batari mu mukino hanyuma akaba ko muri politiki badafite imyanya nicyo abantu bakunda kwibandaho cyane ko batari bari mu myanya ariko hari n'ibindi bintu byinshi abahutu batari bafitiye uburenganzira ndetse wenda n'abatutsi bo hasi cyane ubu ni abantu bafashe initiative nta nubwo twari twagera mu mashyaka rwose amashyaka yari ataraza muri 57 n'ikera bo barandika urupapuro barwohereza barwoherezaga rezida barwoherezaga mu buzungu bavuga bati uko ikibazo twe uko tucyumva nta nubwo ari point of view politiki washaka kuvukura bacyumva ko nta politiki bari barimo bari muri repubulika tw'amashyirahamwe icyo gihe amashyaka yari ataratangira bagashaka kwerekana uburyo ikibazo cyifashe ariko harimo umwe ufite n'ijwi ricyayi cyane Habyarimana Yozefu Gitera ntabwo yigeze ajya muri MDR parime Hutu yari afite ibitekerezo bye bityaye byayo nta kintu bipfana na MDR parime Hutu gusa bayanditse bari bamwe barambikita ngo ama social Hutu yaje nyine guhinduka MDR parime Hutu ibintu rwose iriya ndangamatwari ivuga ni ibintu n'andi mashyaka yagiye asubiramo ndetse reka mbabwire niyo usomye ziriya ngingo munani za FPR yahereyeho ivuga ko ishaka kubohora u Rwanda n'iriyo ngengamatwari yanditse ku bundi buryo kuko nayo iravuga iti turashaka guca akarengane turashaka gutitonesha turashaka gukuraho ibintu byose bituma abantu bamwe na bamwe bagenda bitsikamiza n'izindi active zagiye zikorwa n'andi mashyaka turi nko kuri deklarasiyo y'abajene bikamara igisenkijuye nabo baragaruka bati ni agatsiko k'abantu kikanyije kirundaho indonke z'igihugu turagishaka kugahirika nako tubagahiritse tugakuyeho twanze ko abantu baducura
ubwo ni igihe cya Habyarimana muri 2023 uko Damascene yabivuze iriya manifesto yari yanditse urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera kuko we uburyo abivuga aravuga ko yari yanditse nabi cyane ivuga ko igihugu cy'abahutu kigomba kongera kugarurirwa abahutu
ntabwo ari byo ntabwo ari byo n'ubu wanayisoma ni note gusa yanditse neza ku buryo bwa gihanga yanditse n'umuntu w'umunyapolitiki umuntu urize siyasi politike neza agerageza gusertifitiza ikibazo cy'uko abantu batari baringaniye yuko hariho agatsiko kikubiye ibyiza by'igihugu hanyuma hakaba n'akandi gatsiko kibagiranye abo bavuze bayanditse nabo ntabwo tubyemera nk'aho neza wenda maza kumakanya tubivugaho ntabwo
ntacyo
wenda byashoboka ko ari perode ariko Jean Damascene nyine yize amategeko kandi arabizi neza azi ko umuntu usinya ku rupapuro niyo wakure n'umugore akakwandikira ngo usinye ntabwo ku munsi wo kubazwa rojuru didone di rosova rwandere de konti ntabwo umugore wawe cyangwa umukopine cyangwa umusekereteri wawe azaza kubaza inyandiko wasinyeho umuntu we yiyandikiye ntabwo aribyo Jean Damascene nta nubwo aribyo n'abandi bose babitekereza gutyo
we uko avuga kuko uravuga ko uri umunyamategeko ukavuga ko nta bimenyetso afite byajyana mu gushinja icyaha iriya nyandiko we uko abivuga aravuga ko iyi ni ingengabitekerezo akavuga ati ingengabitekerezo ni igihe umuntu ashyize abantu mu buzima bubi bushobora gutuma bakwicwa niko abisobanura ibyo ngibyo urumva atari byo
ideoloji mu Rwanda ihanwa ingengabitekerezo ya genocide yashyizweho n'itegeko ntabwo nibuka ariko n'itegeko riri recenti n'itegeko riheruka muri droit tugira ikintu bita principe de non-retroactivité de la loi ntabwo itegeko ryashyizwe mu 2003 rishobora guhindukira ngo rijye guhana ibintu byabaye muri 58 n'iyo byaba ari icyaha ingengabitekerezo ya jenoside yabaye icyaha vuba cyane ntabwo kiragenda ntabwo byacamo fene ntabwo
wowe ntabwo ubyemera
indi teoloji ibaho ni gukoresha siyanse ubumenyi bwawe kugira ngo woreke imbaga wenda nigeze kumva Uwizeyimana yivugaho ariko nawe ntabwo biterema zihagize wenda ndamwe nyereka ijambo ritsemba nirihe Rwanda Publishing inyandiko nshingamatwara ya RNC iravuga ngo abahutu bashinzwe ku mupine wa reserve kuri wa mukino donc bari inyuma y'ikibuga ndetse n'iyo babashizemo bagenda babacenga ntago babemeza n'ibintu andi mashaka yose agenda byandika murebe nabe nariya mashaka murebe ishaka rya Nuzarino iri rya Padre Thomas Ishema bivuga ko hari ibintu byikubiwe n'agatsiko ngo umukino w'abashinga politiki buri gihe abashinga mashaka bakoresha iriya mvugo kugira ngo babone sympathy y'abaturage.
Hanyuma unyandikira waravuze ngo iriya manifesto y'abahutu ahubwo ibyo yasabaga nibyo byatumye iyo genocide yo muri 94 iba kuko bitagezweho. Washatse kuvuga icyaho?
Icyavugaga yavugaga gusaranganya, yavugaga ati gusaranganye. Noneho ishyaka igihe abaparimahutu baboneye ubutegetsi ntibasaranganya ngo barikubira bakora ikintu bita guverinoma y'igitarama. Ntago nshaka ni kwatinda kuko ntago nshaka ko umwavoka wa parimahutu cyangwa ngo mbe umushinjacyaha ifite abantu bayivugiye n'abashobora kuzayivugira, ariko kugeza muri za 1994 n'ubundi kiriya kibazo cyari kigihari. Icyo gihe cyavugaga cyari nuko wasangaga abakiga cyangwa abantu bo mu majyaruguru barikubiye imyanya. Professeur Bernard Lugan ni umuntu wanakoze cyane kuri ibintu bigarukaho cyane n'ukunda ngengamatwara, yavuze ati iriya ndangamatwara yabaye nka bombe, ni nko guturitsa igisasu, bateye igisasu ku bakoloni bagitera n'ibwami, noneho ibwami ahubwo baza biyarumye niko bavuze bati ntacyo dupfana, sesaro mise au point. Ntabwo mise au point ibanziriza manifeste, ahubwo izisiza manifeste. Icyo gihe ni nabwo Patrick Agiraneza Deusi yabwiye Gitera ati wowe uri umuntu w'umunyamatiku, uri umuntu utandukanya abantu. Muri 1994 ikibazo cyanjye icyari 1978 cyari kigihari yuko n'ubu usanga guverinoma yaravuye donc abikubira baravuye Nyanza bwa mbere bimukira Igitarama, bavuye Igitarama bajya ku Gisenyi. Noneho hari ikintu bakunda gukoresha abantu mu biyaga bigari b'abategetsi barwana intambara, bakora ikintu bita instrumentalisation de la violence. Donc iyo bakoresha inabi nk'intwaro ya gisirikare, iyo babonye abantu batangiye kurwana bwa tereka tujye twica bene wanyu tukuvaneho, nubona tugiye kwica nyoko wemere usubire inyuma. Ni muri urwo rwego jenoside y'abatutsi nuko yabaye consumed yabaye.
Laurien Uwizeyimana, ku bwawe mu bushakashatsi uvuga ko wakoze mu bitabo byinshi wasomye, wavuze ko wananditse n'ibintu byinshi, wowe ubona inkomoko y'iriya jenoside yabaye mu Rwanda muri 94 yaba yaravuye?
Hari ukuntu Mugesera yavuze ati ni ibintu byagendaga akantu kagenda kiyongera ku kandi. Yewe uko mbibona nuko ubundi muri iriya manifesti iyo bakoresha ibirimo jenoside ntibarabaye, iryo saranganya ntabwo ryigeze riba uko bikwiye. Nubwo ku bwa Kayibanda nko mu mashuri ntabwo bigeze bakora nk'inganiza kandi aribo babisabye, ku buryo uwatsindaga yarimukaga. Noneho Habyarimana aje aza avuga ati turinganize mu mashuri no mu myanya. Icyo gitekerezo cyo kuringaniza ariko hari abavuga bati ni kibi, mu by'ukuri biterwa naho muri uko hameze kuko ntaho bataringaniza. Ariko iringaniza ni ikintu kigoye cyane kuko ni ukugikora ku buryo ababikorewe bamenye uko bigenda.
Ku bwawe rero Habyarimana yaringanije
mu gutanga imyanya, ariko rero kurenganiza yaringanizaga mu myanya yo hejuru kuko kugeza muri 1990 urebye warangizaga amashuri wese yabonaga akazi wese ari umututsi. Ariko mu myanya y'ubutegetsi niho bavuga ko baringaniza, ariko wareba ugasanga nta ringaniza rihari, ari ukwikubira kwa bamwe nk'uko yabivugaga.
None se utwo tuzi babonaga ubwo ni utuhe, kuko uvuze ngo uwo wese warangizaga yaratubonaga?
Mu kwigisha mu mashuri, amaze ko mu mashuri hari imyanya myinshi ku buryo bayahaga n'abanyekongo bazaga kwigisha mu Rwanda n'abatanzaniya baza kwigisha igiswahili. Ubundi handi ni muri fonction publique mu kazi ka leta bajyagamo ari benshi.
hajyagamo abo mu majyepfo hakajyamo n'abatutsi hakajyamo n'abo mu majyaruguru kabona bararinganiye
ariko muri ibi byo kuba byo hasi nyine byo kuba fonctionnaire usanzwe ariko wareba nka directeur général wareba kuva kuri chef cyo giye baheraga ko cyo bitaga chef de bureau hakaba directeur général hakaba secrétaire général hakaba ministre aho ngaho yurebye abatutsi barimo bari mbarwa cyangwa se guteka amaproje kandi mu guteka proje byatuma gutanga akazi ibyo bigatuma ari abanyenduga ari abatutsi ntawe ushima regime ya Habyarimana nuko ibyo bikagenda binuka bikageraho mu ntuzi inkotanyi ziteye nyine muri 90 bose barahagurutse kugira ngo barwanye Habyarimana murabizi ara izo za ayo mapariki bayashyizeho aperi wasangaga harimo abahutu ariko cyane cyane ari abatutsi mbese ikindi kintu cyatumye abatutsi barakara ni uko intambara yateye bahita babafata bose 800,000 bashyize mu buroko bamwe baranapfira ibyo rero nibyo byagiye bizamuka bigeraho noneho Habyarimana apfuye mbere y'uko apfa mu Rwanda rwose haranukaga ariko cyane ntabwo bari abatutsi ntabwo bavugaga ngo ntuze umwanzi n'umututsi umwanzi yari urwanya Habyarimana
oya aho ngaho sizina bamunyemera kunyangira icyo mvuga ariko
ubu ni ire ngavuga vuba vuba hama tumusubize ijambo
Uwizeyimana ntabwo uzi dokima yitwaga eni ya Komisiyo Nasiyonali de Renemi yavugaga yuko umwanzi w'igihugu ari umututsi ufite urukumbuzi rwo guhaka no gukoroniza rwo muri 59 na mbere yaho hanyuma bakongeraho n'abandi bantu bamufasha ari abari imbere mu gihugu cyangwa abari hanze
iyo dokima ndayizi ibyo utavuga nuko iyo dokima yavugaga iti muramenye nimukeke ko abanzi b'u Rwanda ari abatutsi bari mu gihugu ibyo biri muri iyo texte uvuga
turatanga ni tutsi nostalgique du pouvoir donc umututsi ufite urukumbuzi rw'ubutegetsi n'abantu bamufasha ari abari imbere mu gihugu n'abari hanze
y'igihugu wavuze irari yakumvishe reka rori yasubize
ibyo iyo dokima ndayizi yavuye mu ntuze mu ngabo z'u Rwanda z'icyo gihe kuko burya abarwana bose bashaka umwanzi turavuga ati turarwana nandi ari hose ku isi ubwo bakoze iyo dokima bashaka bati umwanzi wacu n'indi bavuga bati umwanzi wacu ntabwo ari umututsi uri mu gihugu ukorera igihugu nk'uko bisanzwe umwanzi wacu ni bariya badutera batutsi bo hanze bashaka kugarura ubutegetsi bwa gihake n'aba bafasha bari mu gihugu hagati iyo texte rwose niko yavugaga
hanyuma ukanongeraho n'ari amategeko 10 yari yasohotse muri Kangura
ari amategeko 10 rero ubwo ntabwo muzi ko ari umurundi bwa mbere wayanditse avuga ko ari abatutsi bahungiye muri Kongo bayanditse usibye kuri yangeze yahinduwe hari abatutsi ahashyira abahutu ndedi komandoma uwo murundi ntawamenya nimba ari byo koko ariko yarabyanditse
ariko ikibazo si umurundi wabyanditse ikibazo ni uwo nguwo ngeze uvuze wabizanye akabishyira mu Rwanda ku buryo agaragaza ko abatutsi ari bo banzi
ngeze ariko nawe icyo gihuzi ko iragiye gufungwa yabyandikaga yagiye gufungwa hanyuma sinzi ahantu yabonye abantu bamuha ikibaba ubundi yaragiye gufungwa kuko birya bintu rwose icyo gihe 93 ishira ikibazo ntabwo cyari abatutsi
reka aho ngaho wihangane kuko Jean-Claude Ngabonziza nawe yari yashatse kugira icyo kivugaho reka nawe kivuga yamangugarukeho Jean-Claude ijambo ni ryawe
mbanze kwisegura kuko ibyuma bigeze ku ntengo hari igice cyancitse kandi twari twatangiye nashaka kugira icyo mvugaho gikomeye yaje no kwandikwa n'uriya mugabo witwa Logiste mu gitabo cy'ikitwa un blanc dans la bagarre ou tout outil, nous nous trouvons au Muzungu, mon tambari à Routina Batouti. Yasso, on y courage à Murwanda, à Jacquambra, ou Tegetsi, à Routu, à Kabora, à Batouti. Ou de l'Obiagense, ni naho hari fundo, divi, du Kogiagogien, ou Tegetsi Bachan et Gavio. Ou Tegetsi Bachan, ou Tegetsi Bachan, Hariho, à Chefu, à Sous-Chefu, à Motiv, et Gigandij. Ibyo bita revolution ukuntu baje kubisobanura bakabyita revolution mu byukuri ni ibintu biteye ubwoba bagize batya bafata abantu b'abategetsi bari mu gihugu abashefu abasushefu babadukamo bararica nuko nguko za sheferi zavuyeho
ubwo hari ryari
muri 1959 umugabo witwa Regency yabivuze neza ngo he nibare avuga ko ku bashefu 43 bari bariho n'abasushefu 599 abashefu 21 barishwe abasushefu 314 barishwa abandi basigaye bose barahunga nuko nguko za sheferi zaziwe igihugu na sushefu zavuyeho bamaze kubivanaho noneho babisimbuza amakomine n'amasegiteri noneho ayo makomine n'amasegiteri bakoresha amatora birumvikana asingwa na parimehutu abo bantu bamaze gutorwa abo burugumesitiri n'abakonse bamaze gutorwa Logist yabatumiye mu nama babazanye mu nama igitarama officiellement bari bavuze ko ngo baje mu nama y'umutekano baragenda bagira igitarama bageze igitarama muri amagambo nka ya meeting yego bahagurutse bavuga ngo guhera ubu ngubu ubwami buvuyeho utyo abantu bagiye hamwe ubwami bwa rwewe igihugu buvuyeho ibyo bintu byamagamwe n'isi yose baravuga ati ibintu mukoze ntabwo ari byo ntaho byabaye icyo gihe rero hari ni intumwa za Rwanda zari zigiye kuza mu Rwanda ntazo zarahagize baravuga ati mwakoze ntabwo ari byo nibwo bategekaga ariko bagomba kubaho kamarampaka iyo kamarampaka kimara kwivuga batangiye kwahuka mu bantu barabica
ariko se hagati ngaho ibyo uvuze bya gukuraho ubwami sicyo kimwe no kuntu ubu ngubu bavuga kuhiruka ubutegetsi icyo gihe ntibari bahiritse ubutegetsi
bagiritse ubutegetsi batugutse n'abafitwa n'ababirigi ababirigi bakoreraga Nations Unies abantu bakajyamo bakavuga ngo ubutegetsi babukuyeho ariko noneho ibyakurikiyeho n'ibyo yari biteye ubwoba bamaze kuvuga ko hazaba kamarampaka badutse mu bantu igihugu cyose baracyica naguha ibyanditswe mu kinyamakuru cyitwa Rubi Press cy'icyo gihe ufashe mu karere k'amajyepfo gusa icyo gihe hitwaga muri Astrida muri 61 mu kwezi kwa munani hari amaze kwicwa abantu 150 inzu 300 zimaze gutwikwa abantu bagera ku 2,200 bamaze guhunga aho ngaho ni muri Astrida honyine igihugu cyose gitangira gukwira umuriro inkongi ni muri izo kondisiyo kamarampaka yabaye kamarampaka imaze kuba amaze vuba kwizaba hagombaga kubaho mitingi kampanye yo kwiyamamaza noneho igihe bagiye kwamamaza igihe umwami Kigeli yaragiye Leopold de Ville mu mihango y'ubwigenge bwo muri Congo icyo gihe bamujije kugaruka mu Rwanda urumva niyo mubaza abanyarwanda bahitemo hagati y'ubwami cyangwa ubutegetsi bundi mushyizeho ni mureke abahigikiye ubwami babwamamaze abahigikiye ubwamamaze babujije umwami kuza bamaze kumubuza abari bahigikiye ubwami barifata birumvikana muri izo kondisiyo abari batashyigikiye ubwami nibo batsinze
tugere kuri ibi ngibi twarimo tuvugana na Laurier hamwe na Hilaire bavuga icyateye genocide yo muri 94 wowe ubona ari iki yatangiye
rya 94 ni isozwa ry'umugambi muremure kwica abatutsi ari ku bwa Kayibanda ari ku bwa Habyarimana ibyo babihurizagaho bashobora kuba bafite ikindi bapfa ariko kwica abatutsi kubarimbura kubamara nk'uko byabaye muri 1947 byabaye 1960 na igihe cyose inyenzi zateraga bicaga abatutsi nta kibazo byo babyumvikanagaho
ubwo rero nawe waba wemeranye se na Jean Damascene Bizimana yuko byaturutse hariya iriya nyandiko ya manifesto y'abahutu
iriya nyandiko nimwe ni akantu kamwe n'akabango kamwe muri rusange ku bintu byari byifashe urumva ashobora kubifata yo nk'ariko ikintu gikomeye ubundi agafata ibindi yewe mu nyandiko yanjye abazabasha kuyisoma nagiye kure yaho nerekana uruhare rw'abapadiri kizwi na Afurika ifite mu uruhare rukomeye Perode yagize uruhare rukomeye n'abamubanjirije
nabaza akabazo uwo Jean Claude
ni irere
yego
nagira ngo iriya text ntabwo ari kuyikorera plaidoyer ariko mbwira ko ishobora kuba iri mu mpamvu zateye genocide nyereka ijambo ririmo ryica cyangwa rishishikariza abantu ubugizi bwa nabi ku buryo warijyana nka Phil Conducteur nk'urusinga ukaricomeka kuri 94.
Nabisobanuye ngitangira muriya nyandiko ikigaragara kirimo nuko bafashe ibibazo by'u Rwanda bakareba mu ndorerwamo y'amoko nyuma yabwo noneho bimaze guhinduka parme hutu byaragaragaye yuko ikibazo cyahindutse hututse ariko ikibazo kinasekeje nuko ushatse no kurwanya akarengane k'abahutu byanumvikana rwose ukavuga uti abahutu bararenganye reka mbarenganure ariko kurenganura abahutu ntabwo bivuga kwaduka mu batutsi ngo ubice
ku buryo wumva aricyo cyabaye intandaro y'umugambi wo kumaraho abatutsi kuba bavuze bati dore abahutu n'abatutsi dufite ibyo tutanganya ni gute bihinduka icyaha kibasiye inyokomuntu
erega nduvuga bwo no kumarana ntabwo ari ukumarana ni ukumara abatutsi barabamaze bashatse kubamara ntabwo ari ukumarana ntabwo ngo ngo
yari umugambi wo kubatsemba no kubamara
umugambi wo kubatsemba no kubamara ni wigeze uhagarara
bipfanije no kwandika tuvuga uti dore ndanditse abahutu n'abatutsi turacuranwa cyangwa se bamwe baraducuze
ubwira irya nyandiko icyo muri context diskemo ya iswe isubiza inyandiko bari bavuze izo point aho ni
Claude yacitse nta kibazo ibyo ari byo byose barimo baramuhamagara kugira ngo yongere agaruke mu gihe rero ataragaruka ndasubira kwa Laurien Uwizeyimana nagira ngo dukomeze aho twari tugeze warimo utubwira yuko kubgawe ubona yuko muri 94 atari abatutsi bari bibasiwe
icyo gihe mu Rwanda iyo bavuga abakantu bakavuga bati nimwica abanyanduka bari kuba jamu bakaba temagura iyo bavuga bati nimwica bakiga ahangaha bari kuba temagura urareba ugasanga bari abasore uziko buri parti yose ifite abasore bayo bari abantu bari barashyizemo ibintu byo kurwana mbese nta kindi hari hashyushye ku buryo imbarutso iyo hose yari gutuma abantu bicana ari abatutsi ari abahutu none se twagira mungu nawe wavuze ejo bundi ati indege habyaye imaze kumanuka abishwe bwa mbere ntabwo ari abatutsi hishwe abari muri leta barwanyaga Habyarimana ubundi kandi hari ikintu tutavuga kimwe yewe bo ntabwo naje mu Rwanda intambara igeze hagati ntageze mu kwa gatanu kuko nari no mu Faransa muntu byabaye witwa n'inkuba nategezaga nti buriya umuhutu wateguye bya bintu n'indi
nicyo kibazo nshaka kugira ngo dusubize
noneho bakavuga bati nibagusura wari bagusura nimba byarakozwe koko byarateguwe n'abantu bashaka kumara abatutsi bateguye koko bafite ingenga sinzi ukuntu basigaye babyita
ingenga bitekereza
bashaka kutsimba mbese abo bantu ntabwo indege Habyarimana yari kumanuka ngo bahite banyegera bose abasirikare bakuru bagiye kwihisha umwe muri ambasade ya hariya undi muri ambasade ya hariya undi muri ambasade nta n'umwe wagumye ku rugamba mbese ubundi nkavuga nti umva nimba Habyarimana ariho bashoboraga kuba bakwica abatutsi igihumbi cyakomeye ariko yari umuntu batashoboraga kwica gutsembatsemba nk'uko byagenze ariko njye niko nshobora kwibeshya urumva ni ukuvuga ngo iyo yaba akiriho ariko njye ku bwanjye niba abahutu bariya ba gatsiko nk'uko babavugaga aribo bahanuye indege Habyarimana icyo gihe koko gutegura jenoside byarabaye ariko niba atari bo gutegura jenoside nta byabaye
none kuri wowe ubona iyi jenoside rero kuri wowe kuri icyo kibazo twarimo dushaka kugira ngo dusubize ubona yaba yaratangiye ryari
ye kuvuga ngo jenoside yatangiye muri 59 57 igihe ku bwanjye nabwo mbyemera nibyo avuga ngo abashefu n'abasushefu barabishe barabatsemba mu byo nasomye byose nta hamwe nigeze mbona harapfuye abashefu cyangwa abasushefu bangana batyo
hanhamu aho abantu bapfuye koko benshi genocide ubwo wavuti inkayo ni 33 muri gikongoro cyangwa ugubuke kuko icyo gihe barabara barabaze basanga harapfuye abantu barenga 10,000 muri 1992 kuko niyo niyo myaka yose nugire ngo bahagaze ntabwo hapfuye abantu barenze 1,000 nabo ni benshi ariko ntabwo barenze 1,000 ahubwo abishe bwa mbere kandi ngo nabahutu ikada nabatutsi Nyanza uzasome neza usome sinimo ku izina rye uzasome uzasanga abatangiye gupfa ni bari aba polipole mukwiye Nyanza bakanyaruka bande niho bapfuye ba mbere bishwe ukanyaruka yishwe n'uwitwa Mbanda ari umushefu witwa Mbanda icyo nemera nuko abatutsi kuva icyo gihe cyane cyane iyo inyenzi zateraga yakomeraga ariko kuvuga mu 1937 uvuga mu 1937 abantu barapfuye 1937 nta muntu wapfuye numwe usibye abari ku gamba nyiri barwana nibwo bwa nyuma inyenzi zateye inyenzi kandi ndabibutsa ko ari bo bigise gutyo ingangura rugo ziyemeje kuwingenzi nibo babyise
hanyuma ku bwawe rero urabona ko yatangiye ryari iyo 1994
cyide genocide kuvuga ngo baratsemba kuko na mbere yaho urebye muri ntunze muri kibirira Satinski mbese mu Kingogo hapfuye abagera kuri 350 intambara igitangira hari n'abandi bapfuye mu Bugesera hari abagogwe nabo bishwe ahubwo nabamenyesha ko ndi muri Nyakinama muri universite twateye amahane n'abanyaruhengeri prefecture yose iraza n'ababurugumesi n'abaki bose ndavuga nti ni yari perezida w'abarimu mu Ruhengeri ndavuga kwa nicaranye ndi muri universite nicarana na Kajerijeri ntabwo mbyemeye ubundi twese twifuza kuko hari aba
Kajerijeri uwo yari inde rero
yari burugumesi wa Mukingo nyuma baravuga nyine batubwiraga ko ari we wamaze abagugwe ubwo ibyo ushaka kuvuga nabyo ngo ni genocide ariko genocide nyayo yabaye muri 1994 aho abantu bavugaga bati dutsembe umututsi wese ahari apfe ari umwana ari umusazi ari umugore apfe ni muri 1994 ndibuka ko nageze mu Rwanda muri 1994 nyine mu kwa gatanu uko nabivugaga ari gushyira kwa gatandatu none uwo ari prese araduhamagara abantu bose inama umukuru avuga ati hari abagenda bavuga ko batishe utishe muri mwana akiri utuki hejuru nari nicaranye n'umupadiri turarebana turanuma twemeza ko twishe rero ariko nanone nkavuga nti ese iyo mpera hejuru bari kunyica kandi abantu barapfuye urumva iyo niyo genocide igiye mvuga
nayumvishe reka tunabibaze na ile ireri yankurije wowe ubona genocide yo muri 1994 yaratangiye ryari
igisubizo gituruka ku mategeko ya leta y'u Rwanda akoreshwa muri leta y'u Rwanda cyane cyane itegeko rigena imikorere n'imitunganyirize y'inkiko gacaca bivuga yuko genocide yakorewe abatutsi yatangiye mu 1990 urugamba rwa FPR rukimara gutangira hanyuma ikarangira ku itariki 31/12/1994 iyo dufashe umuntu akagezwa imbere y'inkiko za leta y'u Rwanda icyaha yakoze agikoreye umututsi muri icyo gihe umucamanza ahita atangira kureba niba kijya mu rwego rwa genocide ni competence rationnelle temporisi y'inkiko ziburanisha imanza mpanabyaha ku ifasi ya Repubulika y'u Rwanda ubwo ni ukuvuga ko nk'ibyo Uwizeyimana yahoze avuga ari ukwica abatutsi bo mu Bigogwe ari ukwica abatutsi bo mu Bugesera ari ukwica abatutsi bitwaga abatsobe abantu bari hariya hafi ya za Shirongi n'abaforongo biremera nabo bapfuye mbere rwose 1994 ibyo nabyo bibarwa gutyo ntabwo nshobora gutanga igitekerezo kiri motivé par histoire cyangwa indi siyanse ni droit national international
gifite ishingiro
amategeko mpuzamahanga akoreshwa ku ifasi y'u Rwanda nuko abivuga amategeko mpuzamahanga y'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha avuga ko jenoside yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri 1994 ikarangira ku itariki ya 1994 iyo ufashwe niyo warisha abatutsi bo muri Gogwe ntabwo ugo rukiko rwa kompeta rurakure kukagenda.
Reka duhe ijambo nono Jean-Claude Ngabonziza, nawe ngaho rangiza utubwire ubona jenoside yo muri 1994 yaratangiye ryari.
Jenoside ya 1994 yabanjirijwe n'ibintu byinshi byayiteguye. Igitero cya nyuma cyari gikomeye cy'inyenzi cyabaye ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12/1963 kimaze kuba, cyari gitutsi Bugesera, bahutse mu Batutsi barabica bo ku Gikongoro sivupure. Igitero kibereye i Nyamata barangije baduka Abatutsi bo ku Gikongoro barabica. Ikinyamakuru kinyamakuru kitwatse ibintu cyo mu Swisi cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2 2024 cyavuze kiti mu Rwanda habaye jenoside. Urumva, bavugaga ko icyo gihe hafi Abatutsi 70% bari bamaze kwicwa. Icyo kinyamakuru New York Times y'icyo gihe yavugaga Abatutsi 8,000 bamaze kwicwa. Washington Post y'icyo gihe yavugaga ko hamaze kwicwa Abatutsi 10,000. Urumva, ubwo turacyari muri 1964. Ni ukuvuga ngo iyo inyenzi zateraga cyangwa iyo babifatagaho urwitwazo bakaduka mu bantu bakabica. Hari ikindi kintu gikomeye mutegeze muvuga, Habyarimana amaze gufata ubutegetsi kubera igitutu cy'amahanga yasinye bwa mbere amasezerano mpuzamahanga akumira jenoside. Habyarimana amaze kuyasinya arataha, bageze mu Rwanda bagiye kwishyira muri jean officiel baravuga ngo amasezerano twayasinye, ariko ingingo ya 9 y'ayo masezerano ntabwo itureba, turifashe kuri iyo ngingo. Iyo ngingo yaravugaga ngo leta izakora itsemba bwoko izakurikiranwa n'inkiko mpuzamahanga. Ubwo ni muri 1975 bizigaritse muri jean officiel yo muri 1975. Kubera iki yifashe kuri iryo tegeko rivuga ngo nimuramuka mukoze jenoside muzakurikiranwa? Ni ikigaragaza yuko mu by'ukuri kwica Abatutsi byari opsiyo, n'ibintu byashobokaga ariko igihe cyari kitaragera. Urakoze.
Ariko ku bwawe rero tubwire yatangiye ryari rero?
Guhera 1959 bakomeje kwica abantu.
Ku bwawe yatangiye muri 1959?
Yatangiye 1959 rwose, ntabwo kwica yigeze gera. Yarakomeje biraba 6, 5, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, bamaze imyaka irenga 94 byabaye indunduro binabyo byemewe n'amahanga ariko umuntu kuri genocide y'abatutsi yari imaze imyaka igera kuri 33 ikorwa ariko itayemerwa n'amahanga 94 yarabaye inyirwa n'abantu bose ariko nizayibanjirije zarayiteguraga nazo zari genocide.
Urakoze cyane Jean-Claude Ngabonziza, wowe urangije kino kiganiro. Reka nshimire kandi na Laurien Uwizeyimana hamwe na Hilaire Yankurije bari kumwe natwe muri kino kiganiro. Iki kiganiro akaba ari cyo twari twabateguriye kugira ngo turebe icyo abasomyi, abanditsi, abashakashatsi cyangwa se intiti zize yaba iby'amategeko cyangwa se iby'amateka bavuga kuri kino kibazo cya genocide yabaye mu Rwanda muri 1994. Reka nshimire kandi na Carla wamfashije hano mu buhinga bw'ibyuma. Nshimire namwe mwese mwateze amatwi kino kiganiro kimbona imvano, mwari kumwe na Felenga Kwaya Nahuta.